gmail.com.
Sobela peukali mufana. Basa kuna mipoza ati make up pamfeshi siku amina. Peukali mufana. Sobela peukali mufana. Basa kuna mipoza ati make up pamfeshi siku amina. Aha. Osa zinki mana. Baby osa zinki mana. Osa zinki mana. Twerk it. Vipandule. Osa zinki mana. Vipandule, mapaka banyandule, bakamba kutisunga kwanise. Ati unungange chibe, ufunika soti muli supu so skile. Supunika vikuti manje, hapa wakule baby. Na mupa wetting yako, minaka stylo kako. Yafika na weekendi, baby yafika na mantendi. Minaka dansi kako, eloka stylo kako. Sinza kupela mani mtima, inawa ina, ona nikufuna. Sinza kupela mutima, bambu. Vipandule. Oh. You know me.
Stop it.
Break it. Vipandule.
Sana.
Papa, ili, sa, ola. Break it. Vipandule. Peukali na matimbo. Peukali na mahipu tie chipo. Tie jumbila muhipo. Kala kundangu peni kwila koma nipo. Peukali mufana. Saa mwaba langa tuli mukali kushana. Shumba kono musana. Tulange kwa masha DJ. Wika pona chipiti chama ka. Mabo penapo. Sonsa mbili shesha na majerapo. Chali lila pazeti chili penavo. Nyanga kona kali ya kambi yako kenako. Mwemwe dansi, bali bali ntumine ni komande jazi. Chile fwanka fomu aite, jaipima siya baku mafomu aite. So peukali mufana, sobela peukali mufana. Basa kuna mipoza, ati make up pamfeshi siku amina. Peukali mufana, sobela peukali mufana. Basa kuna mipoza, ati make up pamfeshi siku amina. Osa zinki mana. Vipandule, osa zinki mana. Baby osa zinki mana. Osa zinki mana.
Break it,
vipandule.
Alefi puku nyapa boko iliko. Apeleta ulafuma kuchalo uliko. Alefi pandule. Uleke baka iga ibose babindule. Usale pofia ba umeta bapa. Usale pofia ote mene mami wibepwa. Apene chuli juvenile. Ipipule mami yumikepo na smile. Bekwe ba chila take time. Ishta ya kontoka chila take time. Yota taipanga sensi ya mwandava. Mweba tuwa libo se last time mwandava.
Waf Vipandule. Oh
Kasebo.
Mr. Harris in the bowd.
Break it. Vipandule.
Enter good. Sana.
Mr. Mule Totris Ba. Managers in the building. Twerk it. Vipandule.
Vipandule.
Papa,
I go by the name of your. Exclusive from ZTime.com.